Exclusive from ZambianMelodies.com.
By the baddest producer.
Has beats on the 1-2.
Shiloh.
Tienes un caco por duro.
Alban.
As I remember.
Presentation.
Ichi konko kumutima. Kumutima. Panondi rengi ndi furukavo. Balibana batalalavo. Balibana batalala. Abatalala. Abatalala. Bayalala. Mwede sabazanga chingo tavo. Lika ndala rengi furukase
mwaba patire. Watopi na jeni lo chire. Zile chikongo mchine. Nimfuruwa mwimpala maso mchine. Oke muri sate tuwale kwata. Waliparu wa maiko sata. Ntambika chia malula. Tefuruko muna nti kujeri ya chula. Mkamba
shepo chiraita. Olo kanduru. Olo tochika foni ni braita. Nine ifi mune teti ndale yo. Na bambi balelo shalelo. Bambi ni mairo. Mailo life ilila kiwacha.
Maeka wama pressure.
Wata kolinye zilelo.
Wata kolinye zilelo.
Leka tuangale kutu shemu. Leka tuangale
kutu shemu.
Leka tuangale kutu shemu. Kutu shemu.
Wata kolinye zilelo.
Nachiwa matuleshana no kumbila makabana. Iwishi kuibukishaba nandi bavana. Pantu kempo baritu wale kwana. Na ibukisha pone ngomasha kwa rubusu. Nalikulo tele na ibukisha ngomasha wa PJ. Na kapelele David's never been easy. Vichiwe menga chupa panonga turitizi. Pantu baliva na batalala. Balia baliva na batalala. Chiria chali chana chatalala. Twari na chona mtavirizo. Silent the producer. Ishingo mange uretusa. Insansa shinyo ura nda anakorwa. Nambo kuibukisha bafua. Baliva na batalala. Balia chali chana chatalala. Chiria karikana katalala. I see you na milot. Papoy chiti chakwilonzi. Nini ni msoji wa mbude ya wajanja.
As I remember, you chick on Kokumutima, Kumutima,
Nango, it's a big charco puruto. But it was a pitana to move my foot.
Can see my knee.
Songo Arinjia Manamos, a songo Arinjini Pitcheris. Songo arinjia mwana monsi awe ncheka kawa chini mjirizi. Havana batalala, batalala.
Batalala.
Ifiva na fia talala.
Walibana batalala.
I see you.
Talala. Talala.
Maddest beat by the baddest producer.
Erundi kushavana bosu. Abena dubra wich, abena chaja mashin yabana. Havana batalala. Kwa chitimoni chapu wawu, bandu bangu kasendu. Bombo klani, blefwa, bombo klafu, kwa kofu.